kmusicpromos.com.
Yeah. Ishi nani sulutani.
Na 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 na.
Babka fundisha.
Yes. Aku. Sulutani asia.
Get your niggas.
Yeah. Yeah.
Yes.
Do you remember? Like.
Ushe ukumbuka. Ushe ukumbuka. Weta chokera. Na veta pitamo baby. Ushe ukumbuka. Ushe ukumbuka. Weta chokera. Misozi takwesa. Nani wambi they would have given up. Nani wambi they would have given up. Nani wambi they would have given up. Oh no 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 no. Do you remember?
My heart is as a chumba.
Do you remember?
My heart is as a chumba.
Do you remember?
Do you remember? Yama days twale enda be. Can you remember time twale la lila katapa Jan to December ni shifyonse fiali kosa kwati nimpe tamuji. Naka no back cover phone ninze tamo sim now love. Yama days ya mukolo boy.
Kolo boy.
Tafiali supango mulolo boy. Ngatwali alaka nika penta beta popa. Landlord furious fumeni muka boba. Yo family atikana ngani nota kaka kwanish. Twala kucha disown yunga tawakamushi. Bali utumia unishi ndeo makapush. Muna ndibwali weka beko vaile katwish. The top spot wali senda mami no debate. Ama times nale nenu kewe wali motivate. Ganyaba bambi nga kale babala mukapa darkness gone kwati bufi tamba na buchai.
Ushe ukumbuka. Ushe ukumbuka. Weta chokera. Na veta pitamo baby. Ushe ukumbuka. Ushe ukumbuka. Weta chokera. Misozi takwesa. Nani wambi they would have given up. Nani wambi they would have given up. Nani wambi they would have given up. Oh no 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 no. Do you remember?
My heart is as a chumba.
Do you remember?
My heart is as a chumba.
Do you remember? Oh no 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 no.
Yo, kwaba makapo ya makofi. Then ivambi ya miti, we'll be together, we'll never leave mpaka na eternity. Insanity olo nomo, ifoku buwapo baby nomo. You the baddest chica, baba shala tuma omo. Gana mona mafoto ya pakale, nto mfwane nsoni. But you kuposa teti, monse tuwa pitaya emboni. Lesoni ya mfunda ya batafa than calculus. I got sick back then, no na ambulance. Wale nsenda pali bala, wawashime pali vali. Achila chobelelwe, sangu bike pali bana. Naleba na madizli, motuala katifia. Na tubeba bonzi bati tuwaba punch after. Mutanto tumiponto tuwa maneba no musalula. Tuleto bela sort nishi nebo kwale salula. Tables really ten tuwaba kumu kakanomba. Kindness last neba kumu pangalomba but.
Ushe ukumbuka. Ushe ukumbuka. Kweta chokera. Na veta pitamo baby. Ushe ukumbuka. Ushe ukumbuka. Weta chokera. Misozi takwesa. Nani wambi they would have given up. Nani wambi they would have given up. Nani wambi they would have given up. Oh no 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 no. Do you remember?
My heart is as a chumba.
Do you remember?
My heart is as a chumba.
Do you remember? Kufika pano.
No.
Nevambiri tapita
mpresha.
Pressure, my breakups, my makeups. Kusia iwe joka. No.
No. Chanda. I got you. Power boy. Get your nigga.
Exclusive from ckmusicpromos.com.